tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mari kita tobe gija daga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe hedibe 22 septembre hikka 2023 yambintaki sabi satere ben rafinde nak woni ko dido yambireji di ngotta ka do anni bamama nyande alalbarande le batu ministre en gidal gildi e poli bonnoji mbedna gesse na fewti nokku jogaji leydi di demobe holliti na jogi sugula odo kabaru o mi jollulir ngos initiative spot life projet mudun sabi ben surbabe e robe jaw mudun humpitama kenyen na fanda odo kabaru golla do bamako kay esegu yumbe haddi torraji yimbe ofbe dingun sema ko warja men hande betan aljumaare sappo e joy septembre 2023 bismillah zakrab hora jo transo okulnel asimi goita nyande alabarande yamiri yu ngota yambireji hertanadi heftagol ndemaku leedindi benne sartadi non nyande noga didi septembre 2023 yu sabi pingoji terroriste en do bibe leedindi e mangal pat en ultama le batu ministre en wiide benne yile benne yiti mawuri wadete benne yambireji ngadete le newa muya ndenno jamarande weltanke kado anya intala ak bilal wonko ben kede faysango umaragalo e alsisi
odo anya gufarni man o accitinde yambereji 20 septembre faabe ngatta jawdi ndi fur e faabade yimbele be bonandaji jotti leedi ndi bamde kay fa jottuda sigaso jamaare wonde tonde weltikle o do golle sanne
nika haklala ina vende
minka miloji am e do hani yambina de sanne hikka no al halli ndi wordi nika minka e juude am yambere fu hana wade de hen mette ana leedi am ndi sanne so gonga o do welay kam minka fi seeda ko be burti dun ko no fandire kan fu yambere seeda ka be bay wadde
dabla pipipipipi
kanko andando kabar politique no dirtedo Pierre Bakoro Batraware o wi o do anniya na famni jati ana holliti wi du leedi den wonde faabi dirde
fokano mar
wajibe juude amen min tawde e daane e yimbel be tordaaji yotti leendi no be ngadirini nom jati haani wadirede e miloji am min ka feele duubi ngaroji di yambere fu haana wadede leedi amen di faano rafinde na go hebana jogalal fu leedi amen di fu warta e wi amen du nyamde leedi ndi du ana haani ko buyte
le odo batu ministre en be kali kasen anniyaji mabbe rende leedi ndi fu e mangal mudun yimbe be kanye jawlele mudun en
sakramadu taklaji modu kobar en banga bem am facebook en twitter to anzo ko tum ben nyande albert bete ben do dum albert sappo itati lewrundu le ben sur l'école premier cycle en songo 2 ben sifa bombore ben yamatun wonande suka ben hanido innamudun noddido jum mangal pade derno bedo ngari pultino ko o ben bonni ka do do bombore denno be hundarti be ndarri jamarande wodade dido nokuji di fandele kabaruji di ben beedade rafi tuboji di kanye sifa ben alhali angre o lafinde ben rafinde na kambe ndemo be hulti wiide na jogi tellaji ben gildi kanye poli bunoji gese nanno do hono le nokuji yurosu region on lamu kutal den kambe ndemo be hulti men na jogi sugla mudun sanne fatia tara e yaaba men yokabe gon ko ben ke da fustango umar wagalu e alsisi
kambe ndemobe wonbe nokku no dirtal yoro so be biso ni do fiyana ka dabare dum waddan kutteji kewdi ko nayri bangal kettal mabbe
sikaso do gildidi so gonga o idi tampina mi san idi nyama gabbi mambare amen fu wakati fu so kettal battike di gildi waram nyama hunde fu ko heba ele gese amen de hono gawri na dum mambari le gesa mada so chakuji ujinal kanno da hedde teme joydi ka fu taw kambe nyama ta humidi be kabar demal le ndi kolitiwi dan andini dum hunde jati imadra dan gonté wadé do hen Abdou Koulibaly o goto e commune do kabar dido golleji
toutes les 9 communes
commune ngadi jégom bi fu kabar o ana wada ni dum kin didi ana hippo commune ngadi yoroso mawo kefaso bura menaka kuri kumbia ko ure hectareji tembere nogay woni ko mi gondi watude mudum kulle ko wawe rende
avec le rapax
non dum wori les sahalid ndido bamde dire fa jottata ala nyafunke kanye gundam les régions tumbutu yimbel wombe tombe sina jaha doma ye gese mudum en
ben projet lulo initiative spotlight ben jawmudun ben humpitama nyal alkamsarnde bamako do yultan wide sapo e nay le temdere surbabe chapande nay e joy ben robe habube ben jogibe dubi jibinde ben jo ben hultan wide totajina dumun en e men kabar cela dun mabbe gilla e le di mali wattu 2018 nendo ngo hejo ngadar gollado bamako e kan rezonga jugaji fanda mudun yo hadde bonandaji do robe kanye surba be gonbe limal do kanko farmata ko jow wonko hebe ne kare festa Omar Wagalu e RCC
ido imma draji ko ni fana mudu fa ewte yel hon datikani yaltinirede kandi sakkade bonandaji non kanko no dirtet alen no dehu njubino golleji di o hollitiri wite
le programme initiative
o do programme lolirdo spotlight latke sababu e juude yimbe be dum wonani wattude heejeju mudu en challal pawingal be kan hurtinde suka be no yawi
des enfants
ko buri milioji tati bingel adam kanyen kebi godo heejo kanko no dirte dum mari traware njabi o holliti wiide dum hokkibe gikke lobbo sanne wobbe du non kulitri wiide
projet
o ha faabi ke kam sanne sabi be jangini men be dokki men kaake di min gollirta kanye jawdi fami paboro arande so inna am wom golle ko yoppino kam wadali galle mi wiyannomo o tewta miragel am debbo fa wada dum galle nyalomo hande o golleji kewdi wonto le galle to min tan woni ngado
kanko ministre kumini do kabar sukabe robe kanye galleji o hollitiire wajibi sina jalleni diddu ngatale hen koyde muuden non watta so dido tidalaji keba pewte
to kajulu tun kanko kiaado mo jatte la republique gondo sikasu ben danno koyde tun e ben fudode yontrande denno kanko dum fanda men nalal mako wonno faabade jamarande wodde plante ngaji ben fewde eede won nokudo ben kawrtan wadde kala cakite e hitande denno plante uji dido wawi e wadade do kabaru tidalaji leedi tidalaji pension e kanye tidalaji e golle denno gol ben nalal mako timman aljumaari hande sappo e joyi mi ci tanvide ide kan do wadade hikka o e wattu sappo décembre 2023 bamako do eliyato mede hertande woni dossier semaine hande e man hala ben cergal ngadatedi le mali do no hulta wiide adadu muko andaka ka idi kewi ka men dum do won ko tayka le ben no leedi ndi le hitande 2022 ben tribunal communautaire hulti wiide ko buri ben cergal chapan temade jitti e chapan do joyi woni ngadaadi wi kambe ben ardibe nokku o batati sababuji kewdi hultama ele dido kabaruji di tamane kambe jisme hulti wiide saata fufu bien dabare bamondribe be tutundra hakilaji fawde mabbe ben serude kan jalane bedro famu est jarawon ko benen e do faba hejab amen yogabe kedana fostango sita silibe
bamne yelimani yaade kajolu fa masina o kabar goto ngo holita to yimbe jodi be den nokule be holliti wi kulleji kewdi ana sabi bina bonude dewle den nokuje watti fu
kongol bamangol kongol guliraka mi goto sababuji ceral gamenga ga kajolu ko buri hewde bamundir fufna moni berde ga yelimani kay doni don tagal ko bamundir ceral jokkan e kutungoji di sabi jote ga kajolu ga dewle kewde na habbe tawe bamundir be haklaji mun en lamda ga masina yo raf kawral
dewle watta kan kasin de kawral lewi kanko yakuba dogoni goto andu neddago ko holliti fa handen wi bonalaje di dewle ana sabi bini do honene dewle wadirte nyolman handen
la mane don la rencontre
son sa e bangal sifaji kawrte hakunde yimbe wakar jun o ko buri hewde edi yowi do burde yede e kabaru kebe ndeno dewgal habangal do dido sifaji di ana tiidi juta balde kambaru na hani fadde dewgal gal yimbele beeda andundirde
sur le conjoint
ana titi jati dewgal bona yeso saratobe dum ko hollitita to nana kadija singari fofana kan yo gote maistra gollole tribunal communiste ko holliti fa handen wi saratobe jati wawa bonde dewgal chagansu e fie dabireji yalla kawral an habbe hakkune delondirbe didon
jongalle jiddo serudo gendum neddantal ke tribunal ndeno jizo fie dabere tafon jidude e bamondirbe be tinno fa hande yawtade no kawral hebete ndeno tottam be sifa lebbi jegum yalla e be mi joyo so tagal dido watu di fuf bamondirbe na politi firtude dawgal gal den hoko nyamrore ceral ka watu mi jomo tototo sato na to sababu bamondirbe yobabe motta kabaru ceral
micitunde wile leedi malnin dewgal anawa bonnede yeso yimbe saratobe sabe kulleji tati go mudun so gorga debbo hokki danam en dewgal bona tibbel mudun so be holliti be wawa wura nuko goto kasin tatbel mudun so taguji bondi matama e gorko ma debbo du ana samina dewgal bonne
saka wat ko ten kabaru men mi jontaw sar fuf min humta do application sur tamani yo bangal play store set e yotre meden magazine
yow
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darade do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puye e cialdi modon
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde no kuje fu do moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
dentere du e arkillaji borne kaddule du kuboode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu a wi an diyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeede
yata men magazi hande yo hertande en wiwi dum ben wita wita le sahel ngil denno yo bes jongaji yafa kalangutu niger tamani mali kanye yafa to burkina denno kedanna ko heba bangal muddu foytan ko min e alcisse yo en nyalle jam kapon samira yo jokolle jado sierra leone o do jolanke fangi agades lidi niger ana wara jonte tati hande dubi didi cakti didi kanko samira o yiltiki sanne le sahel ngil yalla hebude lawol yade tutuwakube o mimi hala kabar mudun keddenamo
dans mon pays je n'ai pas de travail j'ai rien là bas bien je n'ai pas de famille
do mi wala golle mi wala du fu mo mi tugaade do mudun nani wiide wommo honorobe am gombe runde europe be mi kam mi wara mi tawta be dom golle ana do dun sabu su banni anniya nangude lawongol jaborke guiné conakry ta fon tiagal mudun garmi leedi mali petori mi burkina faso ndarmi bene tiagal mudun su garmi agadez wakat non jotti don ne mi tawi do himbe coxer en nangube kalsi e juude amen biibe men du waram naude men leedi libi be bami men fami jotti le toule jaareni be joppi me don be bi men libi min goni tiagal ko me landi dun ko be bi men wana libi min goni kina min jobbi yimbe wobbe du kalsi kasen su bami men wartir men agadez do won do min juudi tafom fade amen landinaade nangude lawungul
kasen agadez pour installer bien après pour partir encore
wono kanko samira o njolankobe hewbe kebeti allahji yimbele ardotobe yalla ebe tebala wulli sahel ngil gote dido sababuji woni ko lasina jallo rutike leledi mako mali wakal jono kay restaurant o jogi to tumbututum
ya de gens qui fait le transit en
woyim bel betortobe leedi mauritanie sobe iwi mauritanie fu be jaha leedi maroc ebe bawi nangude yimbele johobe njolabe miloji didi na do miloji nayi be biam be do yimbele e bawi nakude do en italie na do espagne tawi wana ngonga ebe jogi yimbele hewbe tuddubele odo golle mi hebi kalsi seeda minka dun sabu so bammi anniya wartude leedi amendi min tayki gedo wiide nokkole to nyaamete heewa sanne don mi wari tomboktu do min joodi gedo mi utti dom restaurant am to nokkuto yimbe warta so nyaama
tomboktu kum je fait la restauration
kanko njolanki kiddo amnata si jeedo le mali e cote d'ivoire na dar jokolbe huncende hore nyibgol gollirde leede de be godi kanko madam si o bammi anniya jodaade le ngalure kay leedi mali ana wara duube kewdi hande
le hebi jande fa heewi ene lawide jabbirimi di ko latki sababu e juudam fuddititde murdam kessa min kas won ko baaje to mi honorobe am nangobe lawi wita wita dini woni be tewto ko be golla be joodoto be gonto sabi golle tan wawi latar sababu e juudam be darnaade hore mabbe tawa bilaki fe goto neddo wala futo mudi wolde to muye hore dawol ana mudi sanni ngay dawirde e lesaria hunde fu burado
isuf dabre njolanki kiddo jado burkina yirwi sanne le golle demal warti burkina wara duubi kewdi hande yalla hinade demal o yirwi hendun bangal banana o jantike no waltiri njolanke yotade kinotodo demal e le ko hebani en daniel kulubali
modite libi a gine equatorial
mi de wonno libi tiagal mudum jabbore ke gine equatorial mi wadi leedi senegal du de do leede fuude jabbore mi di mi faami wiilele mudum fay huune wawa hebede le manji ko wawa hebede to gonni do dun saabi so bammi anniya hinnaade golle demal jonka namasa woni ko demam mide heba hem sanne du le gollal ngal su miloji nay ngatumi hem mide wawi hebude hem miloji jetti kebal am tiagal golle o hore fu ana wawi yottaade miloji tati feccere na du miloji nay saatu
comme bénéfice
golle margal dabaji demal e awgal latike sababu jokolbe hewbe sahel ngil njirwi kebe mun en hono holtiri Issouf Dabré hectare goto no wawi lata sababu kebal milioji nay sifa kinibe kabar mudum be odo magazine o du dental golle ciudi radio tati fondation irondel sijo kalanku to niger sijo tamani to mali e sijo yafa to burkina